Hello my people, allow me to introduce my baby in this world I've never seen before. You're classy,
you're calligraph papa John.
You're bad man mo pao. Yeah, 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 yeah. Siriam tungi, I juae kata. Kisuki dugi, ila kwako kime kata. Wanachonga mengi, ili niweze kukwacha. Mtoto wa Nairobi, wanjima na umenikamata. Nipe nipe yote mahabuba, nipe mbaka kuna kucha. Roho zao zawauma, zawauma, zawauma. Mioyo nayo yafukuta, jinsi unavyonipukuta. Roho zina wararuka, wararuka, wararuka. Where have you been my shadow?
Been hell and tied up, couldn't even keep my head aligned. And I acted like you was never mine. But little did I know that you was ahead of time. And I should've been honest with you instead of lying. I'm charismatic, na chamza masaki. Mina weni kakombi ya fanta chapati. Mejam na kamati. Ukinipia one more time, minda kushawa na brandi ya Versace. Escobar na touch ya mula. Nkushikie ka estoda na kashi ya ndula. Drop your manifesto girl, ndakwati ya kura. Nkona psych unless your tired, stamina kukula. And I never claim that I'm perfect, but try me, ukinipati a chance then it's worth it. Hakuna jia kuingizia mami, juu wakikuchokoza wo ukimbili ya nani. Ni mimi juu nimi you wanga apple too. Na sisi mind ukirukia apple juu, apple you. Ooh, hey, apple too, no si shangai yon ya nani girl, that's for you.
Nipe one more time, one more time, one more time baby. One more time, one more time, one more time.